Yeah, sindo wenye riang, 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 sindo wenye.
Ayo Chino, you again?
Smart eating.
Dasu wada, niwe ma ting ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Toka siaka nikise toka kwa sing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Piga shifla, zaki zing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Anza guoko, toka dinti. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Ini warena, kuliko chalice. Giz ringis, tenje ukidungis. Wana try this, niko za awadis. Migiringo neza nita grigadis. Sina tuki, nina shapre. Nimenjavu sina time ya kuzache. Na wachukua chukua ama namble. 411 wakivutia maniple. Toka James Taga na Matolboy. Nimekwa Riazoi, Shankine na Imoi. Tunaseto karima tukibakisha mangoi. Tumenga duoriji wa menga na Dumamboy.
Toka James Taga na Matolboy. Nimekwa Riazoi, Shankine na Imoi. Tunaseto karima tukibakisha mangoi. Tumenga duoriji wa menga na Dumamboy.
Dasu wada, niwe ma ting ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Toka siaka nikise toka kwa sing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Piga shifla, zaki zing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Anza guoko, toka dinti. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Chengerere ndo siunga danazo. Kuwa tokea majika lina kahasho. Nambetea kama zombi niko ting ting. Tukiwa icha mamula hini ring scene. Ukileta za kuleta ku abandon. Dachi dachi design na ku tight. Miuwa mdachi design na ku chai. Aduwezi reason design ume dry. Naka unariambe design dam swipe. Nyongolo unakwariwa kitu tight. Niba utangam all white. Ndakungam tutalinki next time. Dasu wada, niwe ma ting ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Toka siaka nikise toka kwa sing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Piga shifla, zaki zing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Anza guoko, toka dinti. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting.
Geto UTZ riat tumedungis. Jiste bado tumerienga adirengwa. Itiko bila muku chubambuki. Isa in English uko inda unakaba. Bana jana figiet deila zenga. Bislawa mi udungi sawa kafi. Waizreu wamedungi sniza muduch. Wazimbi dinga turi utuko shakla. Kabla ubanje wezi yanga pingasha. Genje lies pandisin warembe tena. Usidiska ulof kudigi dibla. Ngeso ngiso kasa dam kanga kanges. Nakobuwa mkwa tojeri kamduse. Giznicha kuwa raoza kivula. Yuse tunaziang ina first class.
Yuse tunaziang ina
Dasu wada, niwe ma ting ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Toka siaka nikise toka kwa sing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Piga shifla, zaki zing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting. Anza guoko, toka dinti. Pigwa riat kwa mnoko ni ma ting ting.